ewi gollirde direction national hydraulique ndiyameje iwoje ley leydi woni ndiyameje ceniɗe ɓuɗɗe nawtirede ley adnaro ndu. Ewi hooreɓe nde gollirde ndi jawdi ndi himɓe fuu poti dow muɗum korsude ana hani haybede fa gasa. Keɗe ko jowro bokkum wi kanko wonno directeur national hydraulique. Miɗo micintini on wiide Mali ana jogui nokkuje kewɗe ɗe ndiyam woni e muɗum ana wara ɓuuri milliard ngaji millions ɗiɗi ujunaji temedde jeɗɗi metre cube. Hitande fuu ana nawtire ko yaata milliard ngaji capanɗe jeego metre cube. Ɗi ndiyameje iwoje ley leydi woni ɓurɗe nawtirede a waɗede ndiyam ceniɗam ley Mali ndi leydi gondi ley Sahel. Ɗum ana moƴƴi sanne ka sa ƴeewi fa hannden ko heddi daranede ana heewi. Ɗe ndiyameje gonɗe ley leydi kañe nawtirete ko wawi wadde yirwere neɗɗako e keɓal. Yalla jamare nde ana heɓa ndiyam ceniɗam ko latto sababu daranagol fandaji tewteteɗi. Ewi hoorejo fedde noddiritede coalition national de la campagne internationale pour l'eau potable et assainissement ndiyam ceniɗam walda e feccirede no hanniri ley leydi men ndi. Ɗum saabide dunance daw ana darte kanankoɓɓe piyer dabereji yalla ndiyam gonɗan ley leydi ana haybe fa gasa. So tawa wonɓe ley galluje, so tawa wonɓe ley crédit uji, ndiyam ɗam feccirtake no hanniri, yimɓe fuu dokkirtake ndiyam dow potal. Ni on ƴeewi ɗo Bamako ɗo jomɓe robinaji tawa ana cottire métre cube nogay e seeɗa. Ka sini on ngala bawɗe wattude robina on jettiraka on codan bidoji ndiyam ko goto fuu ɗon cottire sappo e joyyi tawene heewi fuu bidon hana ɓurde bujjoyi. Nenno sini a ƴeewi ɗum woni talke en ɓuuri jogade tiɗalla ndiyam dina tajiri en. Ɗum hollata wiide yimɓe fuu keɓata ndiyam dow potal. Ɗum saabi de ɗum hani wattanede hakkillo fa sanne. Yalla yimɓe fuu ana pota dow heɓugol ndiyam ley Mali. Faƴƴa tawede Imma Daradji ana gondi waɗede ko heddi daranede fa hannden ana heewi. Ɗum woni e hakkillo coordinateur programme national de lutte contre la bilariose. E wi docteur Mouhamadou Traoré Sesili cuɓaɗo hikka o nafa mawɗo woni e muɗum. Sini on jeeyi ley région ngaji yogaji ley Mali on paama yimɓe yogaɓe ana jogui tiɗallaji heɓude ndiyam ceniɗɗam ko gundam wawa wadde caggal mum. Ñawuji kewɗi sina ƴeewi e ndiyam keɓirte. Sini ndiyameje gonɗe ley leydi ana nawtire ɗum ana wawi heɓude sakkade ñawuji kewɗi ley leydi ndi. Ɗum saabide o Sesili joguiɗo nafa sanne suɓa. Ndiyam gonɗam ley leydi ley Mali ana wara ko ɓuuri billion ngaji ɗiɗi métre cube. Ndiyam gonɗam ley leydi mbawɗan nawtirede fa waɗede ndiyam ceniɗam ana fanɗi ko nawtirte. Kolitama wiyede ana wara e milliard ngaji capanɗe jeego e jeego métre cube. Hono hitande fuu ni golleji kewɗi ana gondi e waɗe ley o ñalloma keƴƴanaɗo ndiyam hono wadde jooɗa haalaji e hollitinde ɓatakiji dow teleyi ngaji.